KAMI Music.
Ooh, ooh. Yeah, yeah.
Man of Ban Heart.
Nima wishing I wanted to me like a phony. Kuni uza sa kusunga pwino. And that you're coming back home.
Exclusive from zhitspromos.com.
Ni malindila, epo waila. Wanilembela ko texti. Atucheta cherry gredi. Oh, na na na. Ufuna tikweza ne.
Vela monga ni muselo. Nina kukapa nikala kumatelo. Hatu muvi janyumba enzo ni kumbusa weo. Nima misinga mawaku mumiseo. Nima misinga pevi ntuvenze weo. Nima misinga chikondi chako. Nenzelu sama wana nizonde lapo na magelo. Malata na siri za kupende. Ka appetite na kukana ende. Nikali nikulindila. If this is a game to you, okay you win, I surrender. Ok wakua ni shashani. Ndawa inechani vuto panga kopulani. Ok you made your point now. Please come back. This no longer funny.
Inatakangiwa kungala kulipe you.
Kozi inatakangiwa
kukona kulipe you.
Kozi inatakangiwa
ukwani sabwa.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.